Yeah. Okay, and you're too fat, yeah. So, come on, you see your feet. My demo come and what in your streets. Achi, you're too fat, yeah. So, come on, you see your feet. My demo come and what in any full of shower.
Party. Hi, now me get the red. Ugali tembele. Toka nduke pige shooti Mr. Uchebe. Watoto mkalale, bataliendele. Atuna time na machoko pige mishale. Wamezibuka wa madam, oh yes I swear. So Rashida, Radhia never compare. Vipu tani pair, utam kunogea. Umate mate nate ngate mpaka ndate. Nipate pato tamu wote nkukumbate. That's what I do, tunafanya tu. Hili party like Swazi wote macho ju.
In the house, tuna bounce. Bounce, tuna bounce. Ili pati la ushwani, paka uswazi. Mashauzi, kausha. Na spend my money. Nigga, usinletea maruwani. Natagi la wanangu toka mtani. Hata sifikiri kukushoot gun.
Sepa.
We got it, parties in the house,
and
baby.
And you're too fat, yeah. Kwa pamoja see your feet. My demo come and what in your streets. Achi. And you're too fat, yeah. Kwa pamoja see your feet. My demo come and what in any full of shangwe.
Party. Nike ufamo wa vanilla. Na sheku ndogo ya tequila. Nipe utamu wa vanila, na sheku ndogo ya tequila. Na wengine wamekuja na vimini mini, shingo zao ngali ngali wameva madini. Na wengine wamekuja na vimini mini, shingo zao ngali ngali wameva madini. Nipe utamu wa vanila, na sheku ndogo ya tequila. Nipe utamu wa vanila, na sheku ndogo ya tequila.
Yeah. Lile bata la Masaki, kino paka tabata. Majumba sito konga, black people kumewaka. Nazano shani pata mashaka kama da fool. Wapenzi washawaka paka unafanya kuful. Zina katika shanga matoze zina wazul. Hebwana we, na moshi tembeze. Hili palilo swazi la anazi endele. Ukimpata mwendo wa mikasi na lusifa chekele.
Party.